kisa hizo my ways za kusakanya my pace 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 this that me hey that's that me me again me na wasumbua kita nezi manango shata pace iko ndani ya mjengo nigga ndo tayari nishavunja fence kwa polisi sina kesi cause nishamoga keshi fuckers me na kaba shit me ndo baba navosanya zaga mix zaga me na waga tell them nigga my hero kili yangu sio ya kilo
Watu wanaroho mbaya dunia tamu sikwambie mtu mbaya mwanadamu nikamina fosi jasho damu napiga vya harari na pia vya haramu nawapelekea moto na kweli kabisa na ubasha sireweshi kiporo kupasha dumera mbegu bongera kasha nafuata kacha human nature mwezi kunikuta na pressure nimeshaganda nimeshaweka finally tunazeeka washaidi waonyeshe vijana mana bidi Tuna kimbiza jiji, dams inaruka kama na kugigi Kuna time kama zombie, time kama troni, time kama dialer Minakuja ka Tyler, na wakimbiza kama matayla Kwaza ni menuna cheki cheki ni kukaza na kufumilia Apo lipo mimi ndo na go Hata wena pesa kiasi gani kama wote wakimu Besu jumu anytime we go